Sharma mikrofonka waa ka xishoono baba. Base got this.